64 years ago, this September, I returned home from my mission in England.
Mission in England. Na me ba ya no. Me ko dance bi wo University of Utah. Me ni madam Fubi. Na oka oba bi ahu fefe bi e fe ni Barbara Bowen. Ano pese na mi hia no. Na odene chrem e na menene diasa. Na sa sana ni yasa ni e fe ni tag dance. Na asichere de se se mo sa oni oba ne sa kosi se obi de ne sa bebo oba no na onu pakone na asa enam enti ne meni oba no ansa anche bebre meni de sa na obem afoforo de ne sa be ka no ena one de sa na na manti ase ye me ye ye na enam se mi fi mi mission ba ye nche ye a me mission so no e kire me se ema yen ji bibi antumu leti no me ye madwe se me frɛ no te me frɛ no na me frɛ no ro na enam so wo suku ni ene manti na wo ni ema bebre ye na so ma ampa ba me ye madwe se me bɔ me homoden na me di na chi na me bɔ modie anya no ene ni pie ye na ye pie ye no Me mani hunu se meni obema ana meni return missionary pe a wo wiase a obetimi agenedi na emre bebre twam yi betimi akase sa obai na meni na wo ye manyina na ye nana num yina na we na tre no kware a wo inchechere de se se upese wo ka wa asem na se wanfa wo nan entintim for ma asema opese eka no enkwa echiri na wey wey 2011 ye kai die onyankopon ne kafa na sori ho na osi wey na ye befre masor sei ne ye befre masor The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Na san sem wey, onyakopo ni chere se, wey nye title keke, na wey na ewo se ye fre na sore no. Na senye onwa kano, enye se ye fre a sore ni edimbia te se Mormon Church, ana LDS Church. Na Mormon no, ye beti mi, ye betimi afre asore ma no mormonfo ana se ebia tabernacle kwa no minim se asore ma no bebre from mormonfo se ye ne wom a won kan asore no hu edi nkita ho a ye betimi afre asore ma no mormonfo Now, so enye saa de a e wo se ye frɛ asɔre ne sɛ ne onyankopɔn aka no na sɛ ye kɔ so e frɛ ye ho mɔmɔ a ɛno ɛbɛma wɔn a wɔnte asɔre na ɛbɛfo sɛ ye nyɛ agyenkwa na asɔre no nnuanom ne adɔfo mu yɛmbɔ mɔden sɛ yɛbɛbɔ mɔden sɛ yɛbɛfrɛ ye asɔre no the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sɛ ne wo a wɔnte ase yɛbɛte ase Asama etosu mienu a meka wasem a me ye ka general conference etwem no a me kire amanfo yense ye mompa ye senye ye benya obi aka asama fa asori ho na asori ma bebre edi saa kase yechi and omo buso onyankopon so omo e kwan se ne omo benya missionary opportunity na return missionary baako e bompa ye na sani pa wei e ye ne onipa oni ni ko suku na o di facebook eni ni pay e kasai na obusa ne nsensem fa ne mpa e bo ho ene na brabo mu na wampa ba na obo no ho modia e ma abaiwa ihu no kware no na December ya na abaiwa iboisu sani ema bebrebe we esi na mpese me chira mu se eye won wa won pa abape na obetimi anya sa enije we na miyo obi a megi sa ade we diye sani e missionary guide ne kan e wo preach my gospel ni mu o se ehu hia se se ye ka onyame asem ne kire amansan a enye se ye tena ho keke e wo se ye bomoden se ye be di ye be di echi na se ye ndi echi a ehu manfaso wo preach my gospel e kire obi a e kwan a obe faso a obe boa won wa wo ni masori se ne obe hu na se ne missionary work e ka missionary work kire se e wo se ye ko amansan amansan na ye ma amanfo eti Yesu Kristo nasem no no mu hu se obe wuji ye nkwa no mu sakra no mu boesu no mu nya honhon kronkron no na won edi ne nsem no so na se ye be ka asem na kire amansan amansan e ka ho nanso enye anope
it also includes
e wo se ye ne missionaries no edi nketa ho na ye na ye kasa kire omu e fa nkrofo a ye di wo ma mom so won kire wade no na saf asemi ya mi ken John e kan o book of acts mo na Peter and John won mi enu ko temple na obema bi ana wo ye obubuofo a na oda ho de bia e wo temple na no temple near friend beautiful na na sa papa e not temple ya no a de bia na osresre sika do who Peter and John se wo be ra temple nim no na obusa won sika na Peter e hwe no and now only John and I was catcher on say hwe yen and now otie won na na odwen se na onim so obenya bibie fi won ho and na Peter catcher no osiminuas ye ni sika bia e de na de ye wo e ye se Yesu Kristo a ye wo no Nazareth di munti no sorry na nante na sa invite asem we emu odru yiye na Peter enjai wo ho trokrokro ne kire se oso papa yi nsa na oma papa yi so na eho na papa no enya ahoden ewo ne nan mo na osori ye enante ye enante ko temple nim na wonne Twitter ne John e ko temple num edi onyankopon eyi nyankopon aye na Peter an sorry keke an kasa se hey minue sorry na Peter di echire e bo a papa no e ma ne sorry na e na onne enante ko temple nim in the spirit of Peter's example may na ye dwen de Peter yi eye ye ho a pese me kire mo se ye ndi Peter in church ye chi sa na wo se ye missionary work na ye yi esuro ye yi ehu e wo ye mu e wo se ye penny pama full time missionary si na won kire wade minim se ye missionary fo no won siesie wo ho won wo honhom na ye de kire ade no na ye ni won enye adwuma na yen pomoden se won wa ye de won be ma missionary fo no ye be boa missionary fo no na wa kire wade to help you in this process na invite all members regardless of your current missremo se moma ye nyina no emfa adwuma ye de amaye e wa asori nim moma ye nyina en kope preach my gospel nguma ibi na ebi wo internet so na ebi nso wo asori library e ye bibi e be boa ye amaye hu se ne ye ye missionary work adwuma no eno be kire ye kwan e be fa so a ye be ye missionary work ɛno bɛboa yɛ ama wate nsiansɛm a ɛne nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛyɛ a yɛbɛboa yɛ nnuanom ama wɔn aba nyamesu mu sɛneɛ President Monson kaeɛ ɔse mmere yi ne mmere wei a ɛwɔ sɛ asɔre ma ne missionary ɛbɛyɛ adwuma abom na wɔde ne ma aba ne nkyɛn na yesu kristo ɛkyerɛɛ ne suafoɔ no sɛ adwuma ne dɔɔso nanso wɔn a wɔbɛyɛ adwuma ne sua nti wɔmmɔ mpaeɛ na onyankopɔn nankasa no ɛnsoma ne suafoɔ bebree na wɔmmɛboa wɔ adwuma no mu na onyankopɔn etie saa mpaebɔ yi na sɛsi a yɛwɔ full time missionaries bebree a wɔsom asɔre wɔ wiase mu nyinaa na saa nnipa wei mu onyankopɔn asan so ama yɛn ɛkwan a yɛbɛtumi aboa missionaryfoɔ yi ɛwɔ saa adwuma yi mu na ɛkwan bebree wɔ hɔnom a yɛbɛtumi aboa missionaryfoɔ no ebi ne sɛ wobɛtumi aka kyerɛ missionary no sɛ mesua preach my gospel no na wobu sɛ ɔm so ɔm so ɔm nkyerɛw deɛ ɔwɔ mu sua na ɛne ɔm ɛndi nketa ho na wɔnkyerɛ wɔn ɔmo bɛkyerɛw sɛnea ɔmo nso no ɔmo yɛ wɔn mo adwuma na sɛnea twerɛkronkron no kaeɛ no ɔso wama obiara tumi a ɔde bɛka ne nkyerɛkyerɛ no na sɛnea ɔkaeɛ ɔse mama mo tumi masoma mo wɔ wiase afaneɛ nyinaa sɛ mo a monim nokware no mekyerɛ mo tumi sɛ monkɔ wiase na monkɔka nokora no nkyerɛ obiara anuanom ne adɔfonom mombɔ mmɔden sɛ mobɛboa mo nnuanom ne adɔfo na ɔmasua preach my gospel yi na ɔmode aboa missionaryfoɔ yi na sɛ wɔnyɛ saa a mobɛhu nhyira a ɛbɛba mo abusua mu mobɛhu sɛnea yɛma mmaa ne mmarima onyame bɛhyira wɔ m na mobɛhunu nhyira a onyankopɔn ɛbɛhyira yɛ abusua sɛnea yesu kristo ɛka kyerɛ yɛ nyinaa no ɔse obiara obɛdi me ho adanseɛ no a ɔbɛma ɔbɛma nnipa ɛnya m'asɛm no me so mɛhyira no sɛnea onyankopɔn ka faa joseph smith ho no ɔse adansedeɛ bi a obiara bɛdi wɔ asase yi so yi saa adansedeɛ no onyankopɔn nankasa bɛtwerɛ ɛwɔ ɔsoro ahemman mu na ɔsoro abɔfoɔ ani nso bɛgye wɔn na ɔse ɔde wo bɔne nso bɛkyɛw sɛ wodi saa mmara yi so a sɛ yɛkɔ so di adanseɛ ɛfa ne ho kyerɛ amansan nyinaa ɔbɛhyira yɛ onyankopɔn bɛboa yɛ ɔnyi yamada sɛ yɛdi saa mmara yi a ɔde ama yɛ no a
While in Argentina recently,
I was in Argentina and I was in the country and I was in the missionary work. I was in the name of Joshua. Every saa nipa yi hɔ a ɔkyerɛ me neɛ ɛkɔɔ so wɔ saa abusua yi abrabɔ yi
mu
na nea Josh kae ne sɛ tama a ɔinvite wɔ mo no wɔantena hɔ kwa na da biara no ɔkɔ gate hɔ kɔ hwɛ sɛ saa abusua yi bɛba asɔre a na da biara na ɔkɔhwɛ gate hɔ sɛ abusua no bɛba asɔre a
When Joshua started to jump up and down, announcing, "They're here.
Now,
they're here."
That could be Joshua.
To see an entire family.
Every free, I will need you. Say, Ebusia Naba, sorry, Ebusia Naba, sorry. Nene Nijim or Coco Shiao. Now, Omuba, sorry, no. Omu Yinan soon swinny jay. Now, Oma, a sorry no in church, in crate be a war a sorry in church. Now, Ochet Senia, a bemu way, adio ye, and no tray, say. Primary in Kuala Kra no ebe timi aye missionary adwuma no na me jidi se se ye kan ye ho bom na ye ji ye ho di na ye di ye ho ye rehye onyankopon mu a ono nso ebe boa ye na nipa bebre ebe hunu onyankopon ne do a wo mo mo na won nso abe kan ye ho ewo osom yi mu onyankopon hira ye nyina e wo sey juma ya onyankopon odi amaye eno ne missionary work yi me damase na we na me kan wo Yesu Kristo di mu nti amen.